ngokuka Markhu 11. Kwathi kuba basondele eJerusalema, naseBethfage, naseBethania ngasentabeni yeminqumo, wathuma ababili kubafundi bakhe. Wathi kubo, hambani niye emzaneni obhekene nani, kothi nisangena kuwo niza kufumana ithole lembongolo likhulekiwe, okungakaze kuhlale muntu kulo, lithukululeni nililethe. Uma umuntu ethi kini, nikwenzelani lokhu na, anothi, inkosi iyalidinga, izakulibuyisela lapha masinyane. Bahamba bafumana ithole ikhulekiwe ngasesangweni, ngaphandle emgwaqweni, balithukulula. Abanye kwababemkhona bathi kubo, nenzani ithukulula ithole na? Basho kubo njengokusho kukaJesu base bebayeka. Baliletha ithole kuJesu babeka izingubo zabo phezu kwalo, wakhwela kulo. Abaningi bendlala izingubo zabo endleleni, abanye amahlamvu ababewagawule endle. Ababehamba phambili nababelandela bamemeza bathi, Hosiyana, ubusisiwe ozayo egameni lenkosi. Ubusisiwe umbuso ozayo kababa uDavide, Hosiyana kweliphezulu. UJesu wangena eJerusalema waya ethempelini, esekubukile konke, waphuma sekuhlwile waya eBethania kanye nabayishumi nambili. Ngangomuse kuphumeni kwabo eBethania, walamba. Wabona umkhiwane ukude unamaqabunga, wasondela ethi mhlawumbe angathola utho kuwo. Esefikile kuwo akafumananga lutho, amaqabunga wodwa, ngokokungesiso isikhathi samakhiwane. UJesu wakhuluma wathi kuwo, akungabe kusadla noyedwa isithelo kuwe kuze kube phakade, abafundi bakhe bakuzwa. Bafika eJerusalema wangena ethempelini, waqala ukugxosha abathengisayo nabathengayo ethempelini, wagumbuqela amatafula abashintshelana imali nezihlalo zabathengisa ngamajuba. Wayengavumi ukuba umuntu adabule ithempeli ethwele isitsha. Wafundisa wathi kubo, akulotshiwe yini ukuthi indlu yami yakubizwa ngokuthi yindlu yokukhuleka yezizwe zonke na, kepha niyenza umhume wabaphangi. Abaphristi abakhulu nababhali bekuzwa lokho bazindla ngokuthi bangambhubhisa kanjani ngokuba babemesaba. Lokhu isixuku sonke samangala ngokufundisa kwakhe. Njalo ngokuhla baphuma emzini. Kusasa bedlula babona umkhuhlane ubunile kusukela ezimpandeni. UPetro ekhumbula wathi kuye, Rabi, bheka umkhiwano oqalekisileyo ubunile. UJesu waphendula wathi kubo, kholwani uNkulunkulu. Ngiqinisile ngithi kini, yilo nalo oyakuthi kulentaba, qukuleka uphonseke elwandle, engangabazi enhlizweni yakhe, kepha ekholwa ukuthi lokho akushoyo kuyenzeka, uzakuba nakho. Ngalokho ngithi kini konke, enikukhulekelayo nenikucelayo, kholwani ukuthi nikwamukele nizakuba nakho. Futhi nxa nimi nikhuleka, thethelelani uma ninamagqubu nomunye, ukuze noyihlo osezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Kepha uma nina ningathetheleli noyihlo osezulwini, akayi kunithethelela iziphambeko zenu. Babuye bafika eJerusalema, kuthi ehamba ethempelini beza kuye abaphristi abakhulu nababhali namalunga. Bathi kuye, lokhu kwenza ngagunya lini na? Ngubani okunikelela igunya ukuze wenze lokhu na? Kepha uJesu wathi kubo, ngiza kunibuza izwi libe linye, nize ningiphendule, khona ngiza kunitshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini. Ukubhabhatisa kukaJohane kwavelaphi, ezulwini noma kubantu na? Ngiphenduleni. Bakhulumisana bodwa bathi, uma sithi ezulwini, uza kuthi pho anikholwanga nguye ngani na? Kepha uma sithi kubantu, besaba isicungu kuba bonke bathi uJohane ungumprofethi impela. Base bemphendula uJesu bathi, asazi, wayesethi uJesu kubo, nami anginitshela ukuthi ngenza lokhu ngagunya lini.